akekho dlula ubaby Stove Swiss ukiss In your love into yamampintsha no babes Give you my all I wanna do that on a daily Sithandwa senhliziyo ngiyakuthanda ke wena babe Sengifuna sibobe ifindo kwesiko malume bezekini ngikwenzo wami ngeqiniso Amashumi amathathu noma ingaki bengazisho sithanda ngicwele blind umndeni ufuna isihlobo esihle The voice, the body, baby, unefika round ass, hella thick, I'm loving all of your features. Budla into engabuzwa yakhala wonke amajida wafika wanginika lonke loluthande kade ngilidinga. Khona bangajabule ngoba sithandana wobagada cause bafuna ukubhidliza lento esayakha. And bayohlale bekhuluma onondaba kodwa manje akusenandaba ngoba uyazi ukuthi ngiyakuthanda.
Uthando phila ngathi umay Ride or die Promise you'll never be my side Together baby for life My love is here it don't die
Ukuthanda kwami Angazi ngiqale ngapi Like phela amagama nkosazana Baby wawukhona izinto zami ngakakhanyi Abantu bengakangazi ngibonge lokho nje ntokazi Yeah You bring happiness to me So tired when I wadalelwa mina I know you goal driven and I hope that you achieve Wonke la maphupho nathi sikhule sibe rich Tasty expensive mina nawe siyayifanela Not even sure ngiyakudeserva Ubaby uhlale kude ngizokutshela soon as ngilenda Lately I've been busy ngiyalekha ngisho mes texta Khona bangajabule ngoba sithandana wobagada Cause bafuna ukubhidliza lento esayakha And bayohlale bekhuluma onondaba kodwa manje akusenandaba ngoba uyazi ukuthi ngiyakuthanda
Wonke wasithela mangaba Uthando phila ngathi umay Ride or die Promise you'll never be my side Together baby for life